Kugia ono muganda gamba, tita mumpuli anu nyabia kutwara. Naye kimwera likirira abaagalwa nja kuddanya mba bakyabula